missi de Uganda, nime missi Danny Bingwa, nime missi Samson Ningo Kumbuka Nalia, nime missi prosecutor, nime missi mjomba Richi, kuna mwana nguduli Sairo Kimkumbuka Nalia, na sambona kama upepo, wana nguote awapo, sambona kama upepo, machizi boti awapo, big ipona kama upepo, wanangu wote awapo, sama mbona kama upepo, wauni wangu awapo, ona wanangu si waoni, wamepotea, bora wangekwepo Segerea, si waoni, wamepotea, bora wangekwepo Segerea, si waoni, wamepotea, bora wangekwepo Segerea, wanangu si waoni, wamepotea. Wengine nafsi nakata, mana maiti zao sijaziona, ila najikuta nakata tama, imepita muda sijaona. Wengine nafsi nakata, mana maiti zao sijaziona, ila najikuta nakata tama, imepita muda sijaona. Lasiki male lipo, kabuli lake lipo, hata la mwanangu duni lipo, siku moja moja naendaga kulifagilia. La bali ya garipo lipo, hata la side virasta lipo, siku moja moja naendaga kulifagilia. Ila leo Simoni
amepotea, bora angekwepo Segerea.
Dani Simoni
amepotea, bora angekwepo Segerea.
Boskuta Simoni
amepotea, bora angekwepo Segerea.
Wanangu Samsoni
amepotea.
Nawaza siku kipishwa sanda, nawaza siku wanangwa kinibia kamanda, sikiwezi nimelala kwenye kitanda, mama mzazi machozi analonsha kanga.